Itangiriro igice cya 17. Imana ihindura amazina ya Aburahamu na Sarayi. Aburahamu amaze imyaka 99 avutse, Uwiteka aramubonekera aramubwira ati: "Nijye Imana ishobora byose, ujye ugendera imbere yanjye kandi utungane rwose. Nanjye ndasezerana isezerano ryanjye nawe, nzakugwiza cyane." Aburahamu arubama, Imana iramubwira iti: "Dore isezerano ryanjye ubwanjye ndariguhaye, nawe uzaba sekuruza w'amahanga menshi. Kandi ntuzitwa ukunda Aburamu, ahubwo witwa Aburahamu, kuko nkugize sekuruza w'amahanga menshi, kandi nzakororotsa cyane. Nzatuma amahanga gukomokaho n'abami bazagukomokaho. Kandi nzakomeza isezerano ryanjye nawe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho rigeze ibihe byose, ribe isezerano rihoraho, kugira ngo nkubere Imana wowe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho. Kandi wowe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho nzabaha igihugu cy'ubusuke bwawe, igihugu cy'Ikanani cyose kuba gakondo y'iteka, nanjye nzaba Imana yabo." Imana ishyiraho gukebwa ho'ikimenyetso cy'isezerano ryayo. Imana yongera kubwira Aburahamu iti: "Nawe uzakomeza isezerano ryanjye, wowe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho kugeza ibihe byabo byose. Iri ni ryo sezerano ryanjye muzakomeza, riri hagati yanjye namwe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho. Umugabo wese muri mwe azakebwa. Muzakebwa umunwa w'ibyo mwambariye, kizaba ikimenyetso cy'isezerano ryanjye namwe. Umuhungu wese muri mwe uzaba umaze iminsi 8 avutse azakebwa, bigeze ibihe by'ingoma zanyu zose. Uzaba avukiye mu rugo rwawe cyangwa utari uwo mu rubyaro rwawe waguzwe n'ifeza n'abanyamahanga, uvukira mu rugo rwawe n'uwaguzwe igiciro bakwiriye gukebwa. Kandi isezerano ryanjye rizaba ku mibiri yanyu, ribe isezerano rihoraho. Kandi umugabo utakebwa umunwa w'icyo yambariye azakurwa mu bwoko bwe, azaba yishe isezerano ryanjye." Imana isezeranya yuko Sara azabyara umuhungu. Imana yongera kubwira Aburahamu iti: "Sarayi umugore wawe ntukamwita ukundi Sarayi, ahubwo ujye umwita Sara. Nanjye nzamuha umugisha, kandi nzaguha umwana w'umuhungu kuri we. Nzamuha umugisha koko, kandi azaba nyirakuruza w'amahanga, abami b'amahanga bazakomoka kuri we." Maze Aburahamu arubama araseka aribaza ati: "Mbese umwana azabyarwa n'umaze imyaka 100 avutse, kandi Sara umaze imyaka 90 azabyara." Aburahamu abwira Imana ati: "Icyampa Ishimayeli akabaho ari imbere yawe." Imana iramusubiza iti: "Ahubwo Sara umugore wawe ni uzabyaraho umuhungu uzamwita Isaka. Nanjye nzakomeza isezerano ryanjye nawe ngo ribere urubyaro ruzakurikiraho isezerano ridashira. Kandi bya Ishimayeli ndakumviye. Dore muhaye umugisha, nzamwororotsa mugwize cyane, azabyara abatware 12, kandi nzamuhindura ubwoko bukomeye. Ariko isezerano ryanjye nzarikomeza na Isaka, uzabyarana na Sara mu gihe nk'iki cy'umwaka utaha, kuko ari icyo nashyizeho." Imana irorera kuvugana nawe, irazamuka iva ho Aburahamu ari. Aburahamu ajyana Ishimayeli umuhungu we n'abandi bose bavukiye mu rugo rwe n'abo yaguze ifeza ze, umugabo wese wabo mu rugo rwe, abakeba kuri uwo munsi uko Imana yari yamutegetse. Aburahamu yari amaze imyaka 99 avutse ubwo yakebwaga umunwa w'icyo yambariye. Ishimayeli umuhungu we yari amaze imyaka 13 ubwo yakebwaga. Ku munsi umwe Aburahamu akebanwa n'umuhungu we Ishimayeli n'abagabo bose bo mu rugo rwe abaruvukiyemo n'abo yaguze n'abanyamahanga bakebanwa nawe.